den roɓe na landiɗi noon sanne banggal ɓeydorade sembelle yiriwere jamare no holtiri sirki kuyate dunke finatawa
elle se traduisait
ɗum fawino de rewɓe wiide fuu jaɓɓino na caliɓe no konngol mbiyetenongol tafe fanga woni sembetade maare wattu fuu nde yimɓe kajano wadde immadara mawɗo dow dartugol nafa yimɓe fuu rewɓe ɓurno yawde heɓeɗe wadde immadara mum so debbo goto waɗi immadara fuu rewɓe fuu tawete caggal muɗum
bien intéressé
fa hande pabodel no jogiti hapne rewɓe misaluji haalamumen Mamatou Gawo toon wattumo rewɓe gaɗi immadaraji sere e rewɓe tampiɓe saabi bonandaji jamma iwoole kasen dun wattu yaltugol kara han rewɓe saabi rafdenagu keɗana maygal Allah mayga horejo kafo gaw
kafo waɗi golleji banggal holitongoji le nokkuji egguɓe jooɗi ley mun kañe ley deyandeji banggal todaji gatteɗi fewde e rewɓe hokkugol yimɓe egguɓe kaake kañe hokkugol kadule yimɓe heɓɓetiɗallaji saabe yolongoji dow gollidal conseil régional jeunesse gawo caggal ɗum min janguini ko yata yimɓe temeɗɗi 150 on
écologique
fedde rewɓe entrepreneur en Mali eli oɗo alhaali woni ewi horejo fedde nde kadiatou samaki walde makko ñiɓɓi projet ngaji fabade guɓɓe e rewɓe maɗum rewɓe jogiɓe tiyallaji kertaɗi
au cours de nos
arande rewɓe ana nanguidirno sanne debbo ndemowo heddiɓe ballan ɗum ɓe dentanno ley walde ɓe dentanno ley baale fabodirde golliɗe kewɗe kuminiɗe fabodiral wona noon fuu poti ka ley deyandeji ɗi ana mballodira na dokkidira hakkillaji faysi laati kabar ittugol jawdi eɓe gaɗa ɗum ɗo sigu ɗo no faboji ɗi gaɗirte ana heewi waɗugol ceke ɗum waɗan fa kaja ɗo ñamade fuu hokke
tawene fabodiral hakkude e rewɓe ɓeydi yirwude ɗiɗo wattuji ɗi ɓewi dunke fina tawa sirki kuyate fabodiral saabi Allah motti feele zamanu meɗen joni
arande hakkillo lobbo anda wonno banggal fabodirgol so goto jogui tiɗallaji heddiɓɓe fuu habotoɗon ka handen mo ƴiwi no ɗum worno walla mi walle wala mo gaɗanɗa fuu kana jomumde waɗne hono mum ɗon hakkillo pabodiral ana way hono wala kasen tawene sini eɗen pabodira mon fuu ana waɗa ko wawi e nafodira ka joni ana way hono wona noon ɗum worri
jurutakono
tawane fabodiral hakkude rewɓe jogui nafukaji kewɗi soni ɗum nawtorama no hanniri no holtiri Coumba Ba dunke kabaru e rewɓe ngal ɗo fabodiral ene wawi sembinde kawral e gondal galleji ley leydi men ndi
ballodira wallodirgol watta fa jirwinan leyɗe men sini debbo yeeyi yesso adnaro fuu yata yesso kanko wallata birgol e towingol ɗum pabodiral no wona kirodiral hakkillaji kani hokke no yimɓe ballodirta saabi sini rewɓe galda hakkillaji leyɗe men ɗe jaran caggal
yalla yirwinde fabodiral hakkude rewɓe kanko sociologue Kassoum Dembélé Sego mimi haala pabodiral kayrun haaɓo rafi potal hakkude worɓe e rewɓe
wadde batuji e jandeji wadde yalla hoolare ana waɗa hakkude mabɓe fa ɓeyde wallodirde ɗum watta pabodiral wadde baale ɗe rewɓe ballodirta dokkodirta hakkillaji wadde yalla rewɓe ana gollida dow projet ngaji gooti ballodira banggal golleji e entreprise ngaji gaɗa immadaraji haɓanade hakkeji mumɓen haɓade e rafi potal
yalla yiwde banggal politikaku maɗum keɓal finatawa e kañe immadaraji ñande foof ɓeɗo cifuɓeɓe wolti wiide ana hani rewɓeɓe ɓeyda tamodirde juuɗe e hun cande hoore nafakaji mabɓe